Batu dokkondiral hakkille leydi ndi dow laamu hakkundeejo Madousa Awi transition o haani yaarude. Sijo Tamani e Union de Radio Télévision Libre du Mali piani ɗum Debre Kertiɗo. Sijo Tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre.
Ɗo Sijo Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
No hun jire to bogi jande ga fanu hala Mamadou Sama Seku jamnyali sakrabe kedibe bisnamo dar kabaruji amen hande aljumaade sappo e go lewru septembre hitande 2020 badli dirbom janna do golleji jogolal laamu hakneejo o na jokiti to CCB Bamako golleji hande di ngada mali deejere edi certi edi kenyan fudidi ele njon dukoji batuji hande di doganna do kabaruji sariyaaji mbiyan e transition o gube kaptoje de holiti wiide dido joda halaji na hani latade sababu dekkino den na mbiyanna tabtagol jam e deja leydi ndi bangal alhali nuku o mbiyanna gimbele hewbe beltaniki mbiyanna landinanda golleji hande di e wi mbiyanna e wi mbiyanna kambe gubal CNSP dartini golleji mbiyanna ngada di kenyen di gilla do woddi woni ko mbiyanna taktete habitibe nangibe nokkuji di fuf dum hadi don jati ti allahji kenen di mbiyan gadi pudidi gilla low imadraji kenen di latiki sababu neddo goto barmi benna wakat juno jati to lopital gabeture o woni ele kabaru ndenagu nokuji di kanko komanda abba mamman tunkara yubna gulleji ndenagu le gubal CNSP holiti wiide yo mbiyan yalla deje na hewte be pidido dabreji ndenagu wonande mbiyan nokuji hono gendarme en police en l'armée sapeur pompier kanya zufure en faande le kabaruji di bangal ko golla kenyal ko colonel aliou bagayugo mo fedde landinal dido batuji di holiti wiide wakar jun o mbiyan weltanke sanne e mbiyan kabaruji di titalaji yogaji dun tawede fuf e wi ardibe pelle mbiyan yogaje e mbiyan edo golle de gede du ndenagu jogala lamu e mbiyan kabaru dejere e kanye jirwi sanne e leeto dal hakilaji e kenyal di faande le dido kabaruji di e wi mullay ahmed old mullay kejaro hala gubal platform gilla imadra 14 alger men ngaldo kawtal na handi latade sababu kino dan totondral kino dan tellaji mawdi leedi ndi men yalla jam e deje na hewte so bangal simakai so bangal simakai ngalla jabay fi sefade do dido golleji di imadraji amen e tawede fuf e placeuji didi dibi njopana dun fay goto joddaki maji ele CCB do bangal nyaw covid 19 yimbele hewbe njegiti fi hinnade mbiyanna laawi lentondirdi ɓe ɓuccodiran ɓe tammodiran juuɗe ɓe ngala maskuji fay goto dun mbin fay goto dun landinaki kabaru muɗum fay goto dun waɗa kabaru muɗum hakkillo fay landini ɓe le CCB ɗo dun jegiti kabaru muɗum sowona ele natirde mbiyanna saluji ɗi zelngaji na woodi fay hunde umcinaka hoore bangal ngudum ndenno ɗum ɗon a hulta wiide raɓodiral na woodi jaati ele nokku o ɗum woni heɓan en neɗɗoma nelaɗo ele nokkuji ɗi
Sijo Tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre
umtiminta kabaruji amen hande mbiyan ɗo e seeɗen mbiyan kabaruji goɗɗi jokka hen o jarama heɗaadi e ñalle jaam